Yesu thini ntuza ngisi bibazo fite uchene iti sobi sochi viva sopja weju se isonge Yesu. Kugufasha iyo mwambaje kwarumubyeyi wuzuye ineza nyinshi wino musange niwe mahoro azaza kugufasha kusabu fiti bibaso kusamirinjire umie gurire azi utira kukufasha azaza kukufasha kusabu fiti bibaso kusamirinjire umie gurire azi utira kukufasha wamie tutie burundu ukamizera kwarumutye uzui neza nyichi kwinu musange azaguchiza
Ufasha.